esula ya 12. Kingwani do kwenyumiriza ni wakuwa denga tekusana. Neka ngende mukwolesebwa n'okubikkulibwa kwa mukama waffe. Manyo omuntu mu Kristo eyakamala emyaka 14 oba mu mubiri simanyi oba watali mubiri simanyi Katonda amanyi okutwalibwa omuntu ali bwatyo mu ggulu ery'okusatu. Era manyo omuntu ali bwatyo oba mu mubiri oba watali mubiri simanyi Katonda amanyi. Bwe yatwalibwa mu lusuku lwa Katonda n'awulira ebigambo ebitayogerekeka ebitasaanira muntu kubyatula. Kuba omuntu ali bwatyo neenyumirizanga, naye ku bwange siryenyumiriza wabula mu by'obunafu bwange. Kuba singa nayagala okwenyumirizanga sandibadde musirusiru kubanga nandyogedde amazima. Naye ndeka omuntu yenna alemenga okundowooza okusinga bw'andaba oba bw'ampulira. N'olw'obukulu obusinga ennyo obw'ebyo ebyabikkulibwa nnemenga okugulumizibwa ennyo, kye nnava mpeebwa eriggwa mu mubiri omubaka wa Setaani okunkubanga nnemenga okugulumizibwa ennyo. Olw'ekigambo ekyo neegayirira Mukama waffe emirundi esatu kinveeko, n'aŋŋamba nti ekisa kyange kikumala kubanga amaanyi gange gatuukirira mu bunafu. Kye nnaavanga neenyumiriza n'essanyu eringi olw'ebyobunafu bwange, amaanyi ga Kristo galyoke gasiisire ku nze. Kyenva nsanyukira ebyobunafu, okujjirirwa ng'ekyejo, okwetaaganga, okuyiganyizibwanga, okutegananga, okulangibwanga Kristo, kubanga bwe mba omunafu, lwe mba ow'amaanyi. Nfuuse musirusiru, mmwe mwampaliriza, kubanga nnagwanira okutenderezebwa mmwe, kubanga saasingibwa mu kigambo kyonna abatume abakulu ennyo, newaakubadde nga nze siri kintu. Mazibu obubonero obw'omutume bwakolerwanga ewammwe mu kugumiikiriza kwonna mu bubonero n'ebyamagero n'ebyamaanyi, kubanga kiki ekkanisa endala kye zaabasingiramu wabula nze nzekka obutabazitobereranga. Munsonyiwe ekyonoono ekyo. Laba, omulundi ogw'okusatu kaakano neeteeseteeza okujja gye muli, so siribazitowerera kubanga sinoonya byammwe wabula mmwe. Kubanga tekigwanira abaana okuterekeranga abakadde wabula abakadde okuterekeranga abaana. Era ndiwaayo era ndiweebwayo n'essanyu eringi olw'obulamu bwammwe bwe nsinga okubaagala ennyo njagalibwa katono. Naye si musango, nze saabazitoberera, naye bwe nali omugerengetanya nabateega mu lukwe. Omuntu yenna gwe nabatumira namufunye amagoba eri mmwe. Nababuulirira Tito ne ntuma owooluganda awamu naye. Tito yafuna amagoba eri mmwe? Tetwatambula n'omwoyo omu? Tetwatambulira mu kisinde kimu? Obwedda mulowoozezza nga ffe tubawoleza ensonga. Mu maaso ga Katonda twogerera mu Kristo, naye byonna abaagalwa byakubazimba mmwe. Kubanga ntidde bwe ndijja mpozi okubasanga nga mufaanana nga bwe saagala, nange mwe muleme okunsanga nga nfaanana nga bwe mutayagala, mpozi okubeera eyo okuyomba, obuggya, obusungu, empaka, okulyolyoma, okugeya, okwegulumiza, okujeema. Bwe ndijja nate Katonda wange aleme okuntoowaza eri mmwe, nange okuba nakuwalira abangi abaayonoona edda ne bateenenya obugwagwa n'obwenzi n'obukaba bwe baakola.